most friends. No bad mood, we come by these friends to enjoy muda who. No most friends. No bad mood, we come by these friends to enjoy muda who.
Takishida nojangalie kifupi sina muda. No more stress, kinibwaga haina shida, nikunganganie waniweka dia nida. Naivyo vikodi kodi msinisumbue, najichanga vyangu mjengo ni ununue. Keki kubwa kidogo ili mradi npumue. Wacha nfosi fosi Mungu tundo fungue.
Kushindana mashindano nisiwezi, kupambana mapambano nisiwezi, eti kutwa marumbano nisiwezi, zangu jua na goti na mwachia Mwenyezi. Kifupi no more stress.
Kifupi no more stress.